fabricado tanto mucho que ni te casa. Good morning. Welcome. You're listening to WMFO in Medford, and I'm Dunya. And I'm gonna be your radio host today, or at least for the next hour. Today, I'm gonna be playing some spring songs, or at least what I think is a spring song. What I think are spring songs. And we're gonna start off. Ooh, wait, I need to set this up. We're going to start off with one of my favorite bands, The Sundays, which I think is very spring-like. So yeah, hope you enjoy.
Thank you. Thank you.
do the mid-show PSA now. Much to look forward to. And here it is. Are you a student living off campus? Do you know what number to dial in case of an emergency? To ensure that you get police, fire, or medical help quickly and most efficiently, if you are off campus, dial 911. Although dialing your college's public safety number will eventually send emergency services, there may be a delay in getting the needed resources to you. Those seconds may be extremely important if it means life or death. So if you have an off-campus emergency, dial 911. This is a public service message from WMFO in Medford, Tufts Educational Radio. We just listened to The Cure. Yeah. And I hope you enjoyed it. And now we're going to listen to more music. And yeah, thanks for tuning in.
Thank you. I am watching you, watching the way you watch people do the things that they do. See the smile.
Shangazi naomba taiti yako mimi. Nijipare nipendeze nende dansi wo. Sijui kesho tarudi na mwenge wo. Shangazi naomba taiti yako. Nijipare nipendeze nende dansi wo. Shangazi naomba maputu yako. Nijipare nipendeze nende dansi. Sijui kesho tarudi na mwenge wo. Shangazi naomba taiti yako. Nijipare nipendeze nende dansi wo. Shangazi naomba maputu yako. Nijipare nipendeze nende dansi. Sijui kesho tarudi na mwenge wo. Shangazi naomba taiti yako, nijipare nipendeze nende dansi yo. Shangazi naomba maputu yako, nijipare nipendeze nende dansi. Sijui kesho tarudi na mwenge yo. Shangazi naomba taiti yako, nijipare nipendeze nende dansi yo. Shangazi naomba maputu yako, nijipare nipendeze nende dansi. Sijui kesho tarudi. Oh mama shangazi, naomba mabutu, sijui kesho tarudi na mwenge o. Oh mama shangazi, naomba kilemba, sijui kesho tarudi na mwenge o. Oh mama shangazi, naomba viatu, sijui kesho tarudi na mwenge o. Naomba mabutu, sijui kesho tarudi na mwenge o. Oh mama shangazi, naomba kilemba, sijui kesho tarudi na mwenge o. Oh mama shangazi, naomba viatu, sijui kesho tarudi na mwenge o. Shangazi, naomba mabutu, sijui kesho tarudi na mwenge o.
Thanks for tuning in, and shout out to Maggie, who always listens to these. Yeah, have a great rest of your day, and yeah. Thank you.